This is an MUT Radio podcast.
KG. On the line, we have Lungelo Zondi, uzositshena ukuthi kwenzakalani emhlabeni sakhile. Ithini into kahle kahle emhlabeni ngoba sakhile. Lungelo Zondi, sikwamukela ku-MUT Top 30. How are you?
Kumele bonke ngiyaphila ku-MUT Radio. So ngihlekisa inye ukuthi ithi ingoma kabani ithi uma wengani.
Ya ikhuluma ngoma wengane.
Ngibona ngoma wengane sikhona noma wendaba.
Oh wow, okay. Ya ngikubonile ensukwini before siya kumgozi ngibonile ensukwini ukuthi hayi bungeve umuhle last weekend singatholananga bungeve umuhle ngendlela xa kukwenze ingube ebomvu ubomvu nasekhanda ubu ready bekuyi Valentine.
Ukuthelakala ukuthi ngingabukeli abangu 7.6 million kodwa njengamanje lubishile eqenetini kanti futhi abasakwazi ngisho ukukhokhela ama-entries akhona abanawo outgate.
Yo.
Laba abawutethi abakhona ama-entries awakwazi ukuthola inkolo yabo sedlule isikhathi kwazisa ukuthi sebebaningi kakhulu abantu abalobe bethakwe ukuthi izimali zenzekani bani owenzani kuzani. So siyabazela lapha ukuthi kukhona glass production okuyona ekhona engakwazanga ukuthi iphendule kanti futhi nokushisa abantu ukuthi ku-TV benamalandeli abaningi kangaka ababukayo njalo ngo-half page ku-TV imali ziwubani kota ke abanye bathe bacela ukuthi thulele umkhwenazi namahoko.
Yebo.
Ukuthi sokwazi ukubona ukuthi ngoba indaba abantu abuvi manje ningane ngoba akufanele sigcine ngokubona ku-TV iphele ngoba lokho bese bangasikwazi ubani into etshemali. Ngenze kube unkunzi nomangoko noma mhlawumbe bakhona abanye bangenumi. Ngiyazazi ubona beyamasele.
Hayi wena. Into ozoyiboshwa kaze kayisaba.
Ningi nje kulungile kuthusa kona.
Ya.
Wona makhuluma kwevuthuma ngiphambili nemkhubo umini Dlamini uke wavela lapha enkantolo ebopha uMedji
ngoba
ukuthi uMedji wambiza ngokuthi ikhona loyisifazane wamthuka washeya ngalazi nasenkundleni zokuxhumana uMedji la bathe mabe enkantolo ephakeni enkantolo ephakeni ayisifikisi umini Dlamini owayethini kothwa uSimba Magolide okusho ukuthi uqola amadoda udlima aze abafana igolide ephaketheni labafana into ayizele ebafaneni yileyo kwase kwathiwa umini Dlamini okuyikuphi-ke imvela afunele ukuthi axolise ngayo nokukhombisa ukwehla ngayo yena uMedji vele wathi uminise Dlamini akamkhokhele laphaya 2.5 million wamarandi
hayi wena
uthoba woxolisa
yo
kodwa mina uma ngihlanganisa amadoti kusho ukuthi le mali yenza ukuthi uzale mhlawumbe noMedji uyena uyitshontshele imali ukuthi azokwazi ukukhokhela iminene okwamanje Medji bengakayikhokheli imali kodwa abanye-ke abakhulumayo bathi uminethi usaqhubeka la egcine khona kodwa nje abantu abaningi bathule kakhulu ngoba uma singakhumbula kukhona futhi nala khona kwaba nenkinga kumvambo kwaba nesiphithiphithi khona la khona omunye oyejola khona nominator Dlamini okwafika la kufanele ukuthi khona kube ne-million kuya ku-1.5 million okufanele uye kwi-women's organization so leyo mali vele eshiwoyo lo omunye owayengala enenkinga nominator naye meletha leyo mali izoya kwenye i-organization kahle kahle uminator Dlamini sezama ukuyihlanganisa la imali azogcinisa ngayo not ukuthi imali yakuyena
ya
so ulwela ukuthi nabanye abantu besifazane abazama ukubathuke kwehlele ngendayo
well
so abantu ngizofanele ba-reframe-ke ekutheni izinto
sizakhuluma
ngezezimali sakhuluma nambo woxakeko naliya i-playhouse kunama-artist angasakwazi ukungena e-playhouse ngesimo sokuthi e-playhouse bafuna iy'mali ekubeni bona besizwa Department of Sports and Arts and Culture, Department of Sports and Arts and Culture is Ababa TV, 60 million aba investing on a good about which I just kind of was the Playhouse, Manga Betori has a lapaya. What about Scotta 180? We are 250 day hour. Abani, we are 6,000, we are 25,000 a day. Imani, a demand drop a corner of the Playhouse. Baby, the Funa Abanti, which is Mamma, the toilet, so she be fully in the house, 25,000. Okay, Abantu, for it, the money under 6 million each is why. Umanga, Bama, actually, I come over with entertainment industry, Ganyana Hanya Corner, Namanya, our singing was in Mumbin, the first man you go on a bomb.
Yes,
particularly for the order in mind. Ngoba kuvelile ukuthi kuno 54 million over to allocate for the financial year. Ngizalo 60 million yangizwa emsuma imali eningana.
Yes.
Abantu abahlanganisa amakhanda basichazele ukuthi le mali yokuzizana ngoba kusho ukuthi kulo nyaka kunomcimbi ephelele iathende bonke.
Exactly, and mina ngiready for wona.
Ah, mina sengithungithile kodwa ngiyabona ukuthi ngathi ngihambi kahle.
Ay, so bona maseqoqa.
Inkinga masikhubeka nje singambambezeli iPJ Zinhle uthigezele ukuthi yena noma ungumyeni wakhe abakwazi ukuthengisana ndawonye emathoneni baqophe ingoma bayikhiphe. Uthi iPJ Zinhle ongumyeni wakhe abamazi laphaya bambiza ngomuda mo.
Yes.
Bathi indlela digital ngakhona ungaze uthenge ukuthi akushadiwe.
Yo.
Ngathi kusempini yonke into abayenzayo uthi umyeni wakhe ufuna kubuye ngayo yena agcine engasakwazi ukuthi avenze ikhono lakhe. So ngiyacabanga ukuthi lapha kuzofanele ukuthi kokunye sikhumbuze abalaleli ukuthi kuthiwa i-business ne-pleasure akuhlangani nama-relationships
akuhlangani. Exactly.
Loko into eyinkinga ekhona enkulu ukuthi kugcina omunye esefuna ukuthatha omunye engasakwazi ukuthi alalele izwakale.
Yeah, and uqinisile ukuthi if ngithandana there's no need ukuthi nenze business uma nibona ukuthi angeni kwazi ukusebenzisana and nalapha ayikho into errongi.
Yes, abakwazi ukuthele ukusebenzisana. So siphila lapho bese sinthakele zona this week. Umuntu azaze khona noma ngabe uthando liqhumisa uthayela liqhumisa inhliziyo kodwa ungalinge uthathe umuntu wakho nenze business eyi-one uma nibuye ningakwazi ukubekezelelana ningakwazi ukuthi nokuthobelana. So ngicabanga ukuthi le izoba ibe yisifundo kuma-artist amaningi.
Yes.
Noma ngingathandana ngani ngi-entertainment industry wrong. Nomuntu wakho.
Yeah.
This is an MUT Radio podcast.